tulaba yagamba bambi tumuyambe tutya banji bakola bukukulu ne batandika okukusekerera oba okukugeyengula nze mulina kkiriza nti abalabe b'omuntu tebabawala nnyo olaba ne yesu be yayagala bamutunda papo kumukomerera leero kutuka wentuuse mukama katonda nzize kusiima bawagizi bange mukama botaddewo okumpanirira mbiseera ebizibu ennyo beba batuwadde ku nsimbi zaabwe songa tebabimanya ebizibu byaffe omuleevi bwalekawo omulwadde musamaliya yamba bisavaiva simala kagenda mukama katonda anampolereza kusinga omusango waba yeyampita anampanirira omutonzi wange waba yeyampita anampanirira mu lugendo lwange laba batula nga bakolimira olugema naye ali akolimira mukama katonda gwawaddo mukisa olugendo lwange yeyagereka namanya kyendiba bakola bukukulu bakusibeka ebijweteke bakulisa ensulikamu baliwalwe wakaba baliwalwe walajana byendabye mbirabye twesige katonda talikuleka ngaokaba takusekerera takugeyengula baana b'abantu bamenya nnyo emitima twesige katonda bisavaiva simala kagenda
I want